Babs, you a fool for this joint, man.
Fasten the light. Oh, I got it. Yeah. Hey, oh. Yeah.
Wow.
Come as a check, put us in call.
Nobody wrong.
Come as a ganji, acha mtu IG hangin. Hey, wacha wakuna makali, mibuti nenda kushika makali. Hey, budi na changa kusota, squeezing na zipanga tu kamlami. Hey, natural vile nita songa mbele, buda zenye ni kelele. Hey, vile likuwa medozi, ni kama falao mekewa matembe. Hey, nini kaboy kamtani, lakini kwa karen kidinyo alami. Hey, vile na save mangeo, squeezing na itagwa tu odari. Hey, stari na tisha, geri ni kutoka 16. Vile game na iwinda, na shindo mbona bado sijas kika. Bude na vuta umati, wadu ni street ni geri ni safi. Buti nza wadi ya mtani, ya wale wata kubani mpaji. Kama si check, put us in call, number ni wrong. Cheza na ringa, chaku ni aribia form. Kawe si peng, put us in call, number ni wrong. Na deka dem kamebeba kikorazon. Bono stress, buda miubonga na don. Giri atari si ugeuzaga form. Budu stand si lazimo feature form. Giri ni safi watu lijuaga form. Kama ni ndenga soli ni mbono na dos tukavu. Haujambiwa mandenga ndona konga na matabia nyaru. Piga pete kitu safi mpaka utambuyo punyeto chafu. Wanapendanga mapanya juhusi kiza natuna mambaru. Roo ya watu chafu jungo kwa sofa na hako sakafu. Bilo na mboke kijipo tano na suni kidunga barafu. Walita shrapu jinga sayi ujinga budi na shika. Ama nge soto aliringa minta wadenye na budi staficha. Budi nipate kwa kiche misi kati mina koroga. Budi tavile na bongo utoje maboy wangu wata kwa mboka. Checking go saka limoka vile musa lipula uteroga. Budi ni 2019 ni dhani watu alochana na manyoka. Bile hii game inatamba chiki my opponents na wamechoka. Bile udema na gana bado maboy na dai kuchota. Boy jaribu kuzoza urudi mtana face tata matimba. Budi ni nachangeo namba ndo sintafute uneza piga but. Kama si check, put us in call, number ni wrong. Cheza na ringa, chaku ni aribia form. Kawe si peng, put us in call, number ni wrong. Na deka dem kamebeba kikorazon. Bono stress, buda miubonga na don. Giri atari si ugeuzaga form. Budu stand, si lazimo feature form. Giri ni safi, totu lijuaga form.